Engiphule ebunzimeni bule inhlungu zalomhlabo hlabani. Ulunkulu ungivulela inthatha zami nami ngiyahlupheka. Zame konke kodwa hayi hayi njalo.
Face.